This is too deep, deeper than a love. The VOA.
Kama maumivu ndo dawa yangu, basi ongeza dozi upata uweni. Basi nambiwe ubaya wangu, ili kesho nkipata nafasi nisikose tena, tena. Nishapoteza pesa penzi, and nobody can free the pain. Jahazi lishazama, chombo kisha kwenda mlama. Na ukipata nafuu ya maisha kwa mwingine, nenda kabatishe tena bati yako mama. Jahazi lishazama, chombo kisha kwenda mlama. Shapoteza mama. Mana sina cha kupoteza.
Haya, haya, haya.
Najiuliza vipi niendelee kufosi, au kubali matokeo kama I'm lost. Memory kwenye mind ufuti kaposti. Yes of course nakupenda nena nikosti. Nena nikosti. Hata squeeze ukiniona nimekaa kisela sela. Sia zinaniendesha akili kama tela. Nikienda home mama mi not doing better. Mapenze na kuchakaza undo kusaka hera. Nimejaribu kukupisha kwenye njia, nikajaribu kuficha ficha isia. Popote uliko kama unanisikia, naimba na wewe unajua pa kuitikia. Nimejaribu kukupisha kwenye njia, nikajaribu kuficha ficha isia. Popote uliko kama unanisikia, naimba na wewe unajua pa kuitikia.
Haya, haya, haya.
Mana sina cha kupoteza. Jahazi nishazama,
shapoteza.
Chombo kisha kwenda mlama.
Shapoteza
mama. Classic music. Classic music. Classic music.